Upon guns of vain. Another super diction, Rob Mode, and I'm the gam, ladies and gentlemen, I don't know. The fund, send it.
Denhouselambia.com.
Gotta make some changes.
Back to square you want.
Yeah, in less than 10 days.
Back to on your marks. It is never too late. Too late, too late. Too late. Siningatanizike. No way good in your pool. Too late. Nifonikaniyambemo. Back to square you want.
Gotta make a U-turn, I gotta start over again. Kuchita understand, kutu no pain, no gain. Esh, I'm in pain, but I can never be the same. Ndaba naija plan is up when ya machin, yeah. So golo nenzo ona ya soba. Theni nipitirizo liza jomba na soba. Zelu nirina zonanga nivutika so why. Sininga nkare na patience na ino fall aye. Disa na mane na visambamo. Tupi na muzimu wanga mikangano why. Sinifanika na kusamwa no. This time ukulipe na kujia mano, keto tuta, yali fula mano. Tuika mutanda, usache ni kambamo. Menso paliche victory, chipambano. Olo nione kati, ndine wa mwano.
Nifanika ni ambemo.
Nifanika ni ambemo.
Back to square you want. Nifanika ni ambemo.
Yeah, nifanika ni ambemo.
Back to on your marks. It is never too late. Too late, too late. Too late. Siningata nizike. No way kutini pule. Back to square you want.
Maybe ni natenga highway, maybe ni natenga highway. Njila ya pamwamba, to slow down. Maybe ni natamanga, olo maybe si china pangi onkala changa. Okay ngati ni changa, why chini kanga. Ah, ni madanda ula boyin. Olo ndiwa sinafune ponkala so inetiambemo. Okay, I messed up, I'm human. Pena chima human, na bwera na zipeza. Na kwene sine nzofuna, na punzira. Please osanja jinga. Panga mongati wa suma chimwa. Vela boy apa ni gani
za fe. Nifani gani ambemo.
Beta cheti ambemo.
Back to square you want. Nifani gani ambemo.
Yeah, apa cheti ambemo.
Back to on your marks. It is never too late. Too late, too late. Too late. Siningata nizike. No way kutini pule. Too late. Nifani gani ambemo. Back to square you want.
Apa ni ganza vena. Chako ni chako ndani ya zashite kinga. Kuchipeleka kukwene ya zashipa kinga. Ngati chilimba chazima tirekeche kuvina. Ngati njila nina tenga siya men. Olo bantu beni dilingana na wasiba men. Izi zeka zeka malosezi. Ya vika kanga vakanga bosses.
Nifanika ni ambemo.
Yeah, apa tipanga plan B.
Back to square you want. Nifanika ni ambemo.
Nifanika ni kungene sama fandi.
Back to on your marks. It is never too late. Too late, too late. Too late. Siningata nizike. No way kutini pule. Too late. Nifonika ni ambemo. Back to square you want.
Famailo sivi zivika unga chinje kosichu kasinta kufochita
yeah.
Zunga ile gift sakala. Ela shawa chaos DJ Kaz DJ Smasha.
Download music at denhouselambia.com.
Wow for the blessing.